Jai, RKO, Shirko Media.
Minacha mpweke kakina ndegi usiku silali. Basi mama rudi, nipata fadhari. Wanake wamekukosea utaki kunambia. Ila adhabu ulionipa inatosha. Au mwenzangu unafanya umekusudia. Mana unadhibu moyo bila kosa.
Five brackets.